akụkọ dị ebube n'ihi na mmadụ rapụrụ mmehie soro Jizọs mmadụ na Jizọs ewee bụrụ enyi. Akụkọ dị ebube, ọ dị ebube. Jesus, mother, Jesus, and we're burning, I could call the air,